That's my sasso. In a new day. Everything fresh. Let's go. Kuna wana
kumange.
Oguso say.
So kubako wano wendi.
Oguso say.
We mulundi kwange.
Oguso say.
Jogereko na mwe.
Oguso say.
Mwe bantu bange.
Abaso say.
Mumpage mwao.
Oguso say.
Kwe mukisa kwange.
Oguso say.
Nebye ndawa.
Wena baby so say.
Kuna wana kumange.
Sanso kubako wano. Banange sanso kubanga zendi wano. Zisanyu liamplida. Liamochi wa gonja. Kuchira kumurime yeyaza ukwa msana. Senyoma na yambu tufu sinza sanida. Nabine bitanga vya mpulida saji subira. Siwe na subira na siwe na bisubira kuba. Saji subira nti wana weni na kuba. Rakuba hobu gumi kiliza narini na. Echironga wendao itakumachate nesaba. Nachimanya anti siri na wajenda gaza tariche tuwala. Anti mukama nkulembera. Mkwasa mvunanziwa. Nekulagamu kama uwe negomba kuba. Wachimanya nukisinga wena lotanga. Hena lava andi wana. Zatalina jade wa funti jenda wa sabamu kama kukwa galate kuzawa. Netunula kao nekuba na kao lusi nesuna na kao wemba mtulo sisi mkeo. Kwa kufo butonga cha chiroto cho tochifanga kao wachifira kao DJ yongeza kao.
Oguso say. So kubako wana wendi.
Oguso say.
Mwemulundi kwange.
Oguso say.
Jogereko na mwe.
Oguso say.
Mweba ntubange.
Abaso say.
Mumpage mwao.
Oguso say.
Kisa kwange
Oguso say.
Nebye ndawa
Bana baby so say.
Kuna wenu na kulwange
Oguso say. Mubu tongo le nesma kati nange zise. Sabia nobu tuze ne wala kampewe. Kakasi we nange zari we mu industry. Chino si chiko zenti wabu waze. Na ye kwa gala kwa chitone ya kususe. Echinto chagala no itane we wandi kamye. Mikwangu jange mama wange tata wange mwagere. Sachi manyanti muli chabuti. Weka mchitundwe chirunji wechiti. Can't forget Newborn, Benson, Kings on the Beat, Nesma Sasso.